Moses. Kwali utu wanpwale punda tu umundu ni Farao. Bati wanazo onera weka. Uleman! Dola mutu eshtu. Loti shetinga 5 years. Mama. Manati mwesa mankwala ya tech. Mayufi no manchitu. Intemu ya HH. Uleman!
Shh.